nikikumbuka Primo. Ulikuwa such a silent girl, hukuwa na maneno. Modeli ilipiga 5-0. Geuka ukae kando yangu, babe. Ukiniandikia leto, oh. Ukisema umeniokia bila imego, hey. Chukua boyfriend, girlfriend, girl, yeah. Chukua boyfriend, girlfriend, girl.
Nikipitia side za kwenyu nikuone ana kwa ana.